It's DJ Drex Africa.
Yeah, we're making good music. Young Shaka. In cause. Hamba wena.
Tiri mukani.
Nilipe manta nikai kwila mic. Nike, yasha malight. Cause I'm flying, getting kite. Height, I need to my time. Shaka ni sign, we shine, we fine. Sipping on my wine. Head a dying, swine. Game with the hash, if you rush, you go crash. Swag ni pesash, akali power flash. Osa lila ash, ni namula, ni nakash. Tote manze, high ni nambanze. Punchline, lada leka manche, ni kupanche nako. Bella chuplo, no power, bua akali pa makolo boy. Tequila, ushe unga imvele boy. Shaka.
No, zanga mvele na kumbela because zanga sive bifu kwenye ife nacho kera. Munga ni Matrix ne kunipa ya woi ni wapondo wali sixi. Zina ni chubiki, wambiri baka ni zanoni sataniki. No, ndine mwana wa mulungu, ndine wachaji sina kwire po ulungu. Manje woi ni kwera po peta, gati ni feature woi ndine okeza. Nivela munga ndine Ben Blazer. Mafia woi ni koketa.
Afuna kunipala soba kopala swagi. Upala tusi leta juicy dragi. Kupusi ya mamao zibifu ya kono sampa. I'm ready for pepato na bisulo na papa. Tirimkani, apa tirimkani. Chaka na mafia, apa tirimkani. Dani, anga ni tile bufi, apa tirimbufi. Besashi nilimkuti, kuloa angati ni uchi.
Vela, Drex makamaka. Lilomba kolabo Young Shaka. Muli Drex puti mapadwa shaka. No wonder to my head that wapaka. Vela, Steve leka chino chaka. Diva paya erotili na kalaka. Mabazi tichila na wawaka. Heta middle fingers for some ingauka.
Sindine zomba sunga nipale mubale. Delivering flows nga mufu na munga pale. Chifundo chinapa kwale. Awo ni mabrok nigga basebe za kwale. Dust.
Mundu wa mutandiza na kula sanyeleti yowa wangani chiminga. Nikungala kwa kwanji, pene tifuno guriza na mungani mabanzi.
Mafia ushekatemo anola.
Nilinako.
Aseka yanga wina iPhone.
Inekatemo nilinako. Ufpanga unizonda kansi na kuiwa lako.
Oh, eyes on us, monga puti ya mukazi.
Edo, uzaka nikumbuka njazi. Uka nikumbuko zimwela pona manzi. Ela Drex, yazinye mabazi.
Africa. Africa.
Jiri mugani. Colombia Connect, ladies and gentlemen. Ukambacha, Destiny.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.